Ngizothandaza ukukhulisa unginike impilo ngoba lana kusempini, lana kusempini. We mdali, ngicela unginike imali eningi, 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 eningi. Ngizothandaza ukukhulisa unginike impilo ngoba lana kusempini, lana kusempini. Ngicela imali ngeze, nami ngithanda ingane eningi, eningi. Intungu siphele, jabulisa umndeni wami, 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 wami. Ngiyembisa ingakho bazogwala, sengiphetha amamitha, 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 amamitha. Bazosaba, bethu sayile mali eningi, 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 eningi.
Spell it, shovel it, some then roll me, roll me.